Isomo rya 27. Bigometse kuri Yehova. Igihe Abisirayeli bari mu butayu, Kora, Datani na Biramu n'abandi 250 bigometse kuri Mose. Baramubwiye bati, "Turabarambiwe. Kuki ari wowe ugomba kutuyobora na Aroni akaba umutambyi mukuru? Yehova ari kumwe natwe twese, ntari kumwe nawe na Aroni gusa." Ibyo byababaje Yehova. Yabonaga ko ariwe bari bigometseho. Mose yabwiye Kora n'abari bamushyikiye ati, "Ejo muzaze ku ihema ry'ibonaniro mufite ibyotero byanyu biriho umubavu. Yehova azatwereka uwo yatoranyije." Bukeye bwaho, Kora n'abandi 250 basanze Mose ku ihema ry'ibonaniro bosheje imibavu nk'aho ari abatambyi. Yehova yabwiye Mose na Aroni ati, "Mwitandukanye na Kora na bagenzi be." Kora yari yasanze Mose ku ihema ry'ibonaniro, ariko Datani, Abiramu n'abagize imiryango yabo bo banze kujyayo. Yehova yabwiye Abisirayeli kwitarura ihema rya Kora, Datani na Abiramu. Abisirayeli bahise bigirayo. Datani, Abiramu n'imiryango yabo bahagaze iruhande rw'amahema yabo. Ubutaka bwahise bwasama burabamira, naho Kora n'abagabo 50 bari ku ihema ry'ibonaniro. Umuriro waturutse kuri Yehova urabakongora. Hanyuma Yehova yabwiye Mose ati, "Fata inkoni y'umutware wa buri muryango yandikeho izina rye. Ariko ku nkoni y'umuryango wa Lewi wandikeho izina rya Aroni. Uzazishyire mu ihema ry'ibonaniro, inkoni y'umuntu nzatoranya izameraho indabyo." Bukeye bwaho, Mose yazanye inkoni zose azereka abatware bose. Inkoni ya Aroni yari yamezeho indabyo kandi iriho imbuto zihishije z'igiti cy'umuruzi. Yehova yaragaragaje ko yatoranyije Aroni ngaho umutambyi mukuru. Mu Baheburayo igice cya 13, umurongo wa 17 hagira hati, "Mwumvire ababayobora kandi muganduke." Ibibazo: kuki Kora n'abari bamushyikiye bigometse kuri Mose? Niki kitwemeza ko Aroni ari we Yehova yahisemo ngaho umutambyi mukuru? Kubara igice cya 16, umurongo wa 1 kugeza ku gice cya 17, umurongo wa 13, igice cya 26, umurongo wa 9 kugeza ku wa 11.